igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 44 mu rugo rwa Kayizari. Ubutumwa bwiza bwagize umusaruro ukomeye cyane mu bantu boroheje. Abo ubwenge bw'abantu bahamagawe si benshi, abakomeye bahamagawe si benshi, n'imfura zahamagawe si nyinshi. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 1:26. Ntibyatekerezwaga ko Pawulo, umukene n'imbohe itagira inshuti, yari gutegwa amatwi n'abakire n'abanyacyubahiro bo mu Banyaroma. Imibereho y'icyaha yaberekaga ibishashagirana ikabagira imbata. Nyamara mu ndushyi, mu bakeneshejwe no gukandamiza kwabo ndetse no mu nkoreragahato zitagira icyo zitunze, abenshi muri bo bategeraga amatwi amagambo ya Pawulo banezerewe, kandi mu kwizera Kristo baboneyemo ibyiringiro n'amahoro byababashishaga kwihanganira imiruho yabo. Nyamara nubwo umurimo wa Pawulo watangiranye n'abicisha bugufi n'abiyoroshya, imbaraga yawo yarakwiriye igera no mu ngoro y'umwami w'abami. Icyo gihe Roma wari umurwa mukuru w'isi. Ba Kayizari babibone bategekaga hafi amahanga yose yo ku isi. Umwami n'ibyegera bye ntibari bazi umunyanazareti wari wicishije bugufi cyangwa bamurebanaga urwango n'agasuzuguro. Nyamara mu gihe kitageze ku myaka 2, ubutumwa bwiza bwabonye inzira buva mu icumbi riciriritse ry'imbohe bugira ibwami. Pawulo yaraboheshejwe iminyururu nk'umugizi wa nabi, ariko ijambo ry'Imana ryo ntirishyirwa ku ngoyi. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 2:9. Mu myaka yabanje, intumwa Pawulo yari yaramamaje ukwizera Kristo mu ruhame afite imbaraga yatsindaga, kandi kubera ibimenyetso n'ibitangaza yakoze yari yaratanze igihamya kidashidikanywaho cy'imico y'imvajuru. Yari yarahagurukanye gushikama gukomeye imbere y'abahanga b'Abagiriki, kandi kubw'ubwenge bwe n'ubutyoza bye yari yaracecekesheje iby'ubucurabwenge bwiratwaga bwavugaga. Yari yarahagaze imbere y'abami n'abategetsi avuga ashize amanga nta mususu, maze avuga ku bijyanye n'ubutungane, kwirinda n'urubanza ruzaza kugeza ubwo abategetsi babibone bahinze umushyitsi nk'aho bitegerezaga ibiteye ubwoba byo ku munsi w'Imana. Ubu noneho Pawulo nta mahirwe nk'ayo yari yaragize, kuko yari afungiye aho yari acumbitse wenyine, kandi yashoboraga kubwira ukuri abaza kumushakaho gusa. Nk'uko byagendekeye Mose na Roni, ntabwo Pawulo yari afite itegeko mvajuru rimubwira kujya imbere y'umwami w'inkozi y'ibibi bityo ngo mu izina rya ndiho ukomeye abashe gucyaha ubugome bwe n'ikandamiza yakoraga. Nyamara iki gihe ubwo umuvugizi w'ubutumwa bwiza yasaga n'uwabujijwe gukorera mu ruhame, niho ubutumwa bwiza bwagize insinzi ikomeye, kubera ko mu rugo rw'umwami ubwe havuyemo abizeye biyongera mu itorero. Nta handi hantu hari umwuka utaberanye n'ubukristo kurusha i Roma mu rugo rw'ibwami. Nero yagaragaraga ko yari yarahanaguye mu mutima we udusigisigi tw'ishusho y'Imana ndetse n'ubumuntu ku buryo yasaga na Satani. Abafasha be n'ibyegera bye muri rusange bari bafite imico nk'iye mu burakari bukaze, agasuzuguro no gukora ibibi bikabije. Uko byagaragariraga abantu bose, ntibyari gushobokera ubukristo guhabwa umwanya mu rugo no mu ngoro y'umwami Nero. Nyamara muri iki gihe, nk'uko n'ikindi gihe cy'iminsi byari byaragenze, ukuri kw'ibyo Pawulo yavugaga kwagaragaje ko intwaro yarwanishaga imbere y'Imana zagiraga imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Ndetse no mu rugo rwa Nero amakamba y'umusaraba yarabambwe. Mu bafashaga umwami w'inkozi y'ibibi bikomeye havuyemo abahindutse baba bana b'Imana. Abangaba ntabwo bari abakristo mu ibanga, ahubwo barabigaragazaga. Ntabwo bakozwaga isoni no kwizera kwabo. Ni ubuhe buryo bwakoreshejwe kugira ngo ubukristo bwinjire kandi bushike amahantu hagaragaraga ko kubwemera bitashobokaga? Mu rwandiko rwe yandikiye Abanyafilipi, Pawulo avuga ko gufungwa kwe ariko kwamushoboje kubona abihana bakizera bo mu rugo rwa Nero. Mu rwego rwo gutinya ko hatekerezwa ko imibabaro ye yaba yarakomye mu nkokora iterambere ry'umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, Pawulo yarabahumurije ati: "Bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, ahubwo byabushyize imbere." Abafilipi igice cya 1:12. Igihe amatorero ya Gikristo yamenyaga bwa mbere ko Pawulo yari agiye gusura i Roma, bahanze amaso ikimenyetso cy'insinzi y'ubutumwa bwiza muri uwo mujyi. Pawulo yari yaramamaje ukuri ahantu henshi, yari yarakwamamaje mu mijyi minini. Mbese intwari yo kwizera ntiyari kubona umusaruro mwiza agarurira Kristo abantu ndetse no muri uyu mujyi mukuru w'isi? Nyamara ibyiringiro byabo byaciwe intege no kumva ko Pawulo yajyanywe i Roma ari imbohe. Bari bafite ibyiringiro bikomeye ko igihe ubutumwa bwiza bushinze imizi muri uyu mujyi ukomeye, bazabona bwamamara vuba vuba mu mahanga yose kandi bugahinduka imbaraga itsinda mu isi yose. Mbega ukuntu bacitse intege cyane! Ibyo abantu bari biteze byari byarananiranye, nyamara siko byabaye ku mugambi w'Imana. Ntabwo ibibwirizwa bya Pawulo ari byo byarehereje abatuye ibwami kuyoboka ubukristo, ahubwo babitewe n'ingoyi yarimo. Igihe Pawulo yari imbohe, niho yaciye iminyururu yari iboheye imitima y'abantu benshi mu bubata bw'icyaha. Si n'ibyo byonyine, yaravuze ati: "Nuko ibyo bituma abenshi bo muri bene data bari mu mwami Yesu nabo biringizwa n'ingoyi zanjye, bakarushaho gutinyuka no kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga." Abafilipi igice cya 1:14. kwihangana no kwikomeza kwa Pawulo mu gihe kirekire yamaze afunzwe kandi arengana, ubutwari bwe no kwizera ubwabyo byari ikibwirizwa gihoraho. Umwuka we wari utandukanye n'uw'ab'isi, wari igihamya cy'uko imbaraga yari muri we yasumbaga iyari mu b'isi. Kubera urugero yatanze, abakristo bahawe imbaraga ikomeye, baba bavugizi b'umurimo Pawulo yakoreraga mu ruhame, ariko akaba yari yarawukuwemo. Ni muri ubu buryo kuba imbohe kw'intumwa Pawulo kwateye impinduka ku buryo igihe imbaraga ye no kuba ingirakamaro kwe byasaga n'ibyakuweho, ndetse uko byagaragariraga bose akaba ntacyo yari agishoboye gukora. Ubwo nibwo yasaruye imiba mu mirima yasaga n'uwabujijwe kugeramo rwose, maze akayizanira Kristo. Mbere y'uko iyo myaka ibiri yo kuba mu nzu y'imbohe irangira, Pawulo yashoboraga kuvuga ati, kuko byamenyekanye mu basirikare barinda Kayizari bose no mu bandi bose yuko ari ku bwa Yesu naboshywe, kandi mu bantu bohererejwe ndamutso Abanyafilipi avuga cyane ko ari abo kwa Kayizari. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 13 n'igice cya kane umurongo wa 22. Kwihangana n'ubutwari bifite intsinzi yabyo. Kubwo kugira neza mu bigeragezo kimwe no gushira ubwoba mu byo umuntu agambirira gukora, abantu bashobora kugarurirwa Kristo. Umukristo wihangana kandi akikomeza mu gihe cy'ibyago no mu kababaro, ndetse agasakirana n'urupfu bwarwo afite amahoro no gutuza bikomoka ku kwizera kudahuzagurika, uwashobora gutuma ubutumwa bwiza bugera kuri byinshi kurusha ibyo yashoboraga kuba yarakoze kubw'imibereho ye y'igihe kirekire cy'umurimo ukozwe mu budahemuka. Akenshi igihe umugaragu w'Imana ahagaritswe gukora yisanzuye, ubushobozi budasanzwe bw'Imana twakagombye gusaba ngo bube hafi yacu, Imana irabutanga kugira ngo hakorwe umurimo utari gukorwa uwo mugaragu wayo akiri mu murimo. Reka he kugira umuyoboke wa Kristo utekereza ko igihe atagishoboye gukorera Imana n'ukuri kwayo ku mugaragaro kandi ashishikaye ko nta wundi murimo yakora cyangwa nta yindi ngororano yakorera. Abahamya nyakuri ba Kristo nta na rimwe bibagirana. Igihe bafite amagara mazima n'igihe barwaye, ari bazima cyangwa mu rupfu, Imana ikomeza kubakoresha. Iyo abagaragu ba Kristo barenganywaga binyuze mu buriganya bwa Satani, umurimo bari bagikora ugakomwa mu nkokora, igihe bashyirwaga mu nzu y'imbohe cyangwa bagakurubanwa bakajyanwa kwicwa, niho ukuri kwashoboraga kugera ku ntsinzi ikomeye cyane. Igihe ubuhamya bw'abagaragu b'indahemuka bwashimangirwaga n'amaraso yabo, nibwo abantu bashidikanyaga bemeye kwizera Kristo kandi bahagararana ubutwari ku bwa Kristo. Mu ivu ry'abatwitswe bazira kwizera Imana havuyemo umusaruro mwinshi cyane wabiyeguriye Imana. Umwete n'ubudahemuka bya Pawulo n'abakozi bagenzi be, ndetse no kwizera no kumvira kwaba bayobotse ubukristo mu bihe byari bigoye, bikebura ubunebwe no kubura kwizera mu murimo wa Kristo. Intumwa Pawulo n'abakozi bagenzi be bashobora kuba baribwiye ko byari imfabusa guhamagarira abagaragubaniro kwihana no kwizera Kristo, kubera ko bari bugarijwe n'ibigeragezo bikaze, bakikijwe n'inzitizi zikomeye kandi bahanganye no kurwanywa byimazeyo. Ariko se niyo bemera ukuri, bari kugukurikiza bate? Nyamara Pawulo ntiyigeze atekereza atyo. Yabwirije abo bantu kuri afite kwizera, kandi mu bamwumvise habonetsemo bamwe biyemeje kumvira uko byagenda kose. Batitaye ku nzitizi n'amakuba, bari kwemera umucyo kandi bakiringira ko Imana izabashoboza kumurikishiriza abandi umucyo wabo. Ntabwo mu rugo rwa Kayizari abahindutse bemeye ukuri gusa, ahubwo nyuma yo guhinduka kwabo bagumye muri urwo rugo. Ntabwo bumvise babonye umudendezo wo kureka inshingano z'imirimo yabo, kubera ko abari babazengurutse batari bakibarebana umutima mwiza. Ukuri kwari kwarabasanze aho, maze bagumaho. Bahamyaga imbaraga ihindura iri mu kwizera gushya bakoresheje imibereho yabo yahindutse n'imico yabo. Mbese hari abantu bagwa mu gishuko cyo gufata ibyo bahura nabyo maze bakabigira urwitwazo rubabuza guhamya Kristo? Reka bitegereze ibyari bikikije abigishwa bo mu rugo rwa Kayizari, ubugome bw'umwami no kwangirika kw'imico kw'ab' ibwami. Ntabwo dushobora gutekereza ibyo abantu bahura nabyo bibabera imbogamizi mu mibereho y'ibyobokamana, kandi bibasaba kwitanga cyangwa kurwanywa nk'ibyo aba bahindutse bo mu rugo rwa Kayizari bari barimo. Nubwo bari mu ngorane no mu makuba, bakomeje ubudahemuka bwabo. Bitewe n'imbogamizi zisa nk'aho nta wazirenga, umukristo ashobora gushaka gutanga urwitwazo rwo kutumvira ukuri nk'uko kuri muri Yesu, nyamara ntashobora gutanga urwitwazo rufite ireme. Aramutse abigenje atyo, yabagaragaje ko Imana yashyiriyeho abana bayo ibyangombwa biruhije kubahiriza ngo bahabwe agakiza. Umuntu ufite umutima urangamiye gukorera Imana azabona amahirwe yo kuyivugira. Umuntu wese uzaba yiyemeje gushaka mbere na mbere ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo, ingorane azahura nazo zizaba ubusa ze kumuzitira. Mu mbaraga zakomora mu gusenga no kwiga ijambo ry'Imana, azashaka iby'ukuri kandi areke ingeso mbi. Iyo umwizera hanze amaso Yesu we banze ryo kwizera, akaba ari nawe ugusohoza, Yesu wihanganiye kuvuguruzwa n'abanyabyaha, uwo mwizera azatsinda agasuzuguro no gukwenwa. Nyiri ijambo ry'ukuri niwe wasezeranye ubufasha n'ubuntu bihagije mu kibazo cyose. Amaboko ye ahora gose umuntu umusanga amushakaho ubufasha. Mu burinzi bwe dushobora kwiruhukira mu mahoro tuvuga tuti, uko ntinya kose nzakwiringira. Zaburi ya 56:3. abiringira Imana bose izabasohoreza isezerano. Akoresheje urugero rwe bwite, Umukiza yerekanye ko abayoboke be bashobora kuba mu isi nyamara ntibaba bisi. Ntiyazanywe no kwifatanya n'ibinezeza byayo biyobya ngo aze kujyanwa hirya no hino n'imigenzo yayo yo gukurikiza imikorere yayo, ahubwo yaje gukora ibyo se ashaka, aza gushaka no gukiza icyazimiye. Igihe umukristo afite iyi intego imbere ye, ashobora guhagarara atandujwe n'ibimukikije. Uko azaba ameze kose cyangwa ibyo azaba arimo byose, yaba afite icyubahiro cyangwa acishijwe bugufi, azerekana imbaraga y'idini nyakuri mu gukorana ubudahemuka inshingano ye. Imibereho ya Gikristo ntikura bitewe n'uko atari mu bigeragezo, ahubwo ikura ari hagati muri byo. Guhangana no kwangwa no kurwanywa bituma umuyoboke wa Kristo arushaho kuba maso kandi agashishikarira gusenga yiyegereza umufasha ukomeye. Ikigeragezo gikomeye cyihanganiwe ku bw'ubuntu bw'Imana gituma habaho kwihangana, kuba maso, ubutwari ndetse n'ibyiringiro byimbitse bishikamye mu Mana. Intsinzi y'ukwizera kwa Gikristo niyibashisha umuyoboke wako kubabara no gukomera, kwitanga no gutsinda, kwicwa umunsi ukira ndetse no kubaho kwihanganira umusaraba, bityo agatsindira ikamba ry'icyubahiro.